hadithi ya upendo ilianza toka nyuma sana. Sasa narudia, narudia kukuacha misiwezi ili kupendaga nyuma. This time narudia, narudia. Unaka sura kazuri kila nikikona yani raha jamani. Narudia, narudia. Yani you and me, you and me. Kama nitakosa niambie mi. You and me, you and me. Kama unashida niambie mi. Najua wengi wanatamani, wanatamani kuwa nawe. Sijapanga kukukosa, sijapanga kunikosa, yeah. You are my only one, I gonna never let you go, baby. Never let you go, never let you go, yeah. You are my queen, you are my queen, yeah. You are my queen, I wanna be for you. Zawadi nikupe ufurahi, we mrembo, wewe dada. Na kwenye baridi niwe la kukonda, tapo anguka niwe ya kusupport. Poto tapo kwenda, mimi nitakwenda. Atena sije kakukosa, kakukosa. Nikupishe pete, pete, pete.